from ZambiaMusicFest.com.
Ubuchinda miwacho kwete lingili netabwishi kwa twisa mkwilu kemi tuwe panu manga chalova lole sheni ya menshi kwa muna nefimuti ilingili nekumuna kwa tita fikwete milimo tuwewe lefite meni fitule fwae mikoti mwewe na Zambia Zimbabwe na papa
Zimbani, Zambezi, Samalirani, Zambezi, Sundani, Zambezi, Samalirani, Zambezi.
Ameshi, mwende njuzi, kama kama ameshi hata chumbwe. Sana kuti, sana ameshi. Mwanama kiyo hila pa lungu wa wame uchisha wa ikila ameshi wa lungu. Tatu ya papachishima pa mwa wakuta kupela ameshi hawe. Futembwa. Tetu ya pachipo papa papachi wabashia wa ikila wantu wa wabaa lungu wa ameshi. Tetu watupela ameshi. Nishipa mkulowa. Echa nishupa mandini. Nani ni mkotensha kwa toku ngafu. Mboka tuye panga panga pamanga manchi ya chishila wa ikila wa lungu ike wantu wabo. Wala mbutusha ina kukuli mloshi. Ameshi na yanshupa mandini. Nachula ni dafa uteko unga fulisheko
mira yakashepa kwa kunya statukweta ameshi
statukweta ameshi funa ngwa ameshi
Aze kombo ni gavana ni panondi ameshi mukombo ni nipabondi watunta lekeni fientumpe bakanso badifilo kuleta ameshi mukombo ni patine na dikwata diva nene bossi kombo ni gavana
aha
Kombo ni gavana Kombo ni gavana Kombo ni gavana Kombo ni gavana MP teka la mugedu Ali wina paleka la kobeda Ameishi mukombo ni tamwaba So abantu batelela pamwandi Mukulumba Nene bone washala in charge Ngande fwayanda wachitana chachi Pelita, penani Wagero banku mkafechi na bushitu Chakwa batari bako singo Bafwayati mdala chameshi Bambi wala fuma na kufyupo Kufuwa faxes kumeshi Nenewo ne ukontoro lapa MP ya kesa kuma campaign Meantime kuno nine boss Kombo ni governor
Aha
Kombo ni gavana Kombo ni gavana Kombo ni gavana Kombo ni gavana Nene wone ukwete ameshi Ngefe mwala nje bafishi Ngandefu haya kuisala na ya mukunwa Takuli atabanti kuno bafurwa Wila lili laine teine kansu Ameshi ni life chachine Ukwete ameshi emuine Toilet yapa, ichimani yapa Umuganda yapa, bondiri yapa No wanda na imbila chiboho Pandu tefimu neka nomo Kombo ni gavana Kombo ni gavana Kombo ni gavana Kombo ni gavana
Kombo ni gavana Kombo ni gavana Kombo ni gavana Kombo ni gavana Tuakwata febo imo iine ili apeye Na yo abantu barefura parecha kutirati Kanshi cha tushupa kunwa menshi Kaitakuli na mapompi
Kombo ni gavana